Koya motweza lise pamba Ati elongo na yona kusala bika mwa Yeshua zambe na ngai Pesa nga loboko kati na mpasi Koloboko ya motweza lise pamba Ati elongo na yona kusala bika mwa Yeshua zambe na ngai
Alitina ya loye mbunangai Elongola yona kota tola lisusu Sibanga loboko totambola mosantu yeso yo Kanisa kangai Bola muna yonde makasi ya bomo inanga Alobana yonde na simba pona lunga Soki yote na suka wapi mosantu alola Souviens toi de moi
Oh, Papa,
bomoi okenda pamba teo basete na maboko ponanga na zwa santé kanisa 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 hey, 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 hey.
Kanisa kayo
kanisa mo innocent a salé le côté a continue en prison zambe ya justice tellement sala quelque chose a tatoura le sembo na yo eh. Kanisa 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 moto masuma, aye mpani dao Afukami aleli, kasi mokile singi mabanga Balobi ya meritete, seconde chance Kasi souvie toi de lui, oza zamba mawa hey, hey, hey. Kanisa, kanisa, aye, aye, aye
Kanisa ngayo
Yesu, kanisa basali
Kanisa
Hey man, say what's up? Samba kanisinga yo, ya ya ya. Ah, anisa kangai na sengi na yo yawe.
Non pas à cause de moi, mais à cause de ton nom. Glorifie ton nom.